waliwo wembaga awedde mwesuubi naye wendowooza era sigala nsinza gwe wotali anabanyayamba kusaba tule muze funo omuliro gutazikira omwoyo w'omungi akekunze mukama zize mukama zize nkusaba tule muze funo omuliro gutazikira omwoyo w'omungi akekunze. Jesus, your presence makes a difference all the time. All the world lift my arms to you. Jesus, your presence makes a difference all the time. All the world lift my arms to you.
I wash.